tababar ku dareere doona muddo 7 maalin ah iyo waliba la ka barado doona horumarinta wariyalka iyo korangaadowka tayada saxaafada iyo noo ku faa'iideysan doonaan 35 wari oo lagu shalsheen qayb oo warbaahinta kool galow magaalada Baydhabo waliba naha gaaban gaabey ururka suxufinta Soomaaliyeed ee noosay tababarkii intii uu dareere waliba iska dhaafsada doona afkaar la xiriirta horumarinta warbaahinta maadaama saxaafada iyo adeegga bulshada Maxamed Abd Axiis Salaad wakiilka ururka suxufinta Soomaaliyeed ee Nosej Jolie Bowsa ku hadlay muhiimada tababarka iyo ujeedka la kulayay
seminarka umayba wada jir ahaan qaban qaabiyana ururka suxufinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosej iyo safaaradda Mareykanka fadhishay Muqdisho seminarku antin in dareer may balan ku hadal doona wararka been abuurka iyo ethicska journalismka maba aan muhiimad saaran doona anti wariyalkan baahin warar been abuure maalmo isroogan may qaado doona cashar shala duwan may baan rajay inta nidaamka iyo dabcan habsami socodka tobarku neelilaada tobarku untin in dareer may ba nindaad hi doona waan casharadana bi doona maalan banaan may ku sheegna maalan deegaanka Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala Asimaa Radio arladi runtii toobar horno noo gadaadhi marka ma barajeeyna intii walbadan isin ku faa'iideysan doontaan intii toobarka dareero Soomaali isin baragden warbaahinta ma banagtay meel kaliya lugu kiya oo kicinta rabshadaha iyo saaso kale wararka been abuurka saxafiga amwariyaha fayl ku dhakan intii subaan sheega inta badan ma ba hada aragayna intii safaarada Mareykanka ee noo soo jeemayba sababtay intii isku aadan tobar kun wararka been abuurka Soomaalida gudanta ka baday gaar ahaan hal abuurka iyo soo been wariyalku intii warar isho ay soo been marka tobarka ma ba soo official in ka furu doona wasiir ku xiyeenka wasaaradda warfaafinta dawladda Koonfur Galbeed wasiir Axmed Haaji wasiir hadhow tobarku ma baan qabadahayna ilaa 30 wari oo ku holgalaw warbaahinta shala duun ee kale magaalada Baydhabo marka dabcan furitaanka ka rasmigahay iyo waqtigaada habiidi anta beeda kan kuumaan dagaana kelmadeed kala haysanaa kan ka dhawn
dhanka kale wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Haaji Axmed oo furay tababarka iyo sheegay in tababar noocan ay u soo koran gaado tayada suxufinta oo soo nooriyalka kala dardaarmay iyo sifeylan ku faa'iideysadaan
Salaan kadib mar hadii la dhaho tababar macnaheedu waxa way tababii loo shaqeyn lahaa iyo sidii warbaahinta loo horumarin lahaa in lagu barnaayo seminarkan wuxuu noo leeyahay faa'iido badan waxaan jeclahay inaan ka faa'iideysataan bulshadana ugu faa'iideysataan wadankiinana aan ku horumarisaan aqoonta bartaan sidaacada ugu shaqeysaan waan noo furan yahay waa mahadsantahay